Mere. DJ Saji, Unstoppable.
Rekyo nangai, nazali kuluka yo. Kosilisa kimia mote matambala moko. Bolingo esili koko mali bulu ya silence. Ozali na bomoi me motema nanga ebungi. La sherina leli repomo al malembe. Ba message komi se bleu sans réponse. Ba tu balobi salama kasi okoleka. Me bango ba yebite si kamotema ezali kokwea. Nazali kotambola na ville ba souvenir. Nyonso ezali yo, miyozali te. Baru nyonso ezali koloba kombo na yo. Me telefone ezoganga silence. Nazali kolala te. Nazali kopema te po kombo na yo. Ezali kosala makelele, makelele na motema. Nazali koluka posa ya kimia, me kimia eboyingai tango nyonso recho. Recho a coma silencio. De vio ki maki, motema e voi kosala.
Molimona ezali koluka yo patu.
Mon amour, pesanga ya tasi ye moko. Maide, yo kanga. Na koma ko vivre vinanga e kache. Koba question e komitro. Valego kabwaninga na kangi monoko. Weloko mosusu ezobo manga na kati. Na komi kolela son larme. Kwata miswe boyili susu kolela.
Bolingo nyonso esili na kati.
Loko la vero ebukani malembe. Bolingo ekomi mosika nanga. Chobundisi distanza. Nazali na fule, me nazali se moko. Po absenso na yo ezali malembete.
Nazali kolala te. Nazali kopema te.
Ata na midi, ata na butu, moteme zo benga yo. Sogyo zali koyo kangae. Yo kandenge nazarecho. Moto na ngai uzali lombe na motema. Nazo yoka lobito zali libala. Epa ina yo boingwe zangi suka. Nazo zela kaka mokolo ya esengo.
Kompana yo na libala. Nazando ya mabanga totang ya mwa suka. Vaim na nzela ya ebale. Tozo bunda bolingo ya seko.
Musa pene tokende na mbala. Na libongo siya libanga ya mai. Moyezo pema liboso ya biso. Na yo kaka na kokyo pema malamu.
Kompana yo na libala. Nazando ya mabango toka ya mwa suka. Vaim na nzela ya ebale. Tozo bunda bolingo ya seko.
Sokyo kende motema nanga eko beba. Ekozo na ibambula. Na koyo kabolingo lisusu. Poza mosolo. Poza elengi ya bomo. Na yo kaka. Na kokigomo na nzela.
Komba leo na libala. Na zando ya mabanga tota ya mwa. Zuko vibe na nzela ya ebale. Tozo bunda bolingo ya seko.
Libala, libala, na yo kaka, na libongo,
surrender.
Ooh, I wish I could be your saliva so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster vile inakushika kwa mapa. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba
hallelujah.
I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria, ndio maana
nasinzia.
Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza.
Saji, unstoppable.
Sipati, baby, mimi hapa wakana kutiko utongo. Mana baby, wewe hapo ushana siya kwa mbongo. Oh, pole 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 utaniua mimi. You know I'm crazy for you, nimetizi mimi. Jonde, 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 usini tose mimi, oh. Anything you want, I will do for you, sijiwezi. I wish ningekumfua, niloeshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya mua, mdogo dogo mteke teke. And I wish I could be a bed, uni, lali, eh. Uchuchu, I don't know, umenipani. Ona kila nikisinzia, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, ila siku ya kalenda.
Jina gani linakufa, nikuite mpaka kufa. My own, yo teme, mo bebe, jina gani la peke, nikuite wewe peke.
Yeah,
nishajifanya ukivuli kugombana na we, ila kipimo changu cha uzuri mtu afanane na we. Umaarufu pesa changamoto, ukiwa na viongali umtoto, ukuowa wewe kama ndoto. Kama nimeshinda loto na nilicho kundua,
kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wakinyeshe mbua,
miyawe sa mama, sa mama. Kapo yetu ya mama, ya mama.
Tombe dua,
miyawe sa mama, sa mama.
Nitaziba kila pengo, walai, tamkongesha upendo. Oh, na, 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 wimbo nitamuimbia. Oh, baby, madama, sweet your idea. Oh, baby, na, 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 wimbo nitamuimbia. Oh, baby, madama, sweet your idea. Anachutaka nitampa, nitampa. Baby, madama, sweet your idea.
Ooh,
Saji, unstoppable.
Kijirudia, nitekova, nitekova on your mind. Nani press, nani para no stress. Kukufeshe shenda so kiss. Tuombe Mungu wa bless. Baby, you're my princess. Niko she smile your face. Na tuombe kwa Mungu. Nizikwe na wewe daima. Omukwano go. Na enjoy. Lako niko hoy omkwano go na enjoy penzi lako niko hoy omkwano go kwano go kwano go kwano go yeah 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 wa wa mzima kama chatu nimeze baby nichange ka pesa yo patu nimeki meki oh signora signora yetakuwa nitakuwa usijali vile vimasikatu we uko na mimi
follow on Instagram Twitter Facebook DJ Saji
na ni parada stress. No stress. Tukufisha shelazo kesi. Yeah. Tumbe Mungu wa bless. Listen, baby, you my princess. Yeah. I put your smile on your face. Na tuombe kwa Mungu. Bizi kwe na wewe daima. Umukwano kwa. Na enjoy. Mwenzi lako.
Ni darasa la saba mina yeye ndo tulijuana sababu ya kukosa ada mikidato ikashindikana ndoto za udaktari kuisha habari zikapeperuka na yeye sekondari akamishwa mbali mkoani Arusha hisia na bale zilikuta na kati mambo ya kupenda ujana maji ya moto e moyo wangu hujabasi. Nikaja kusikia yuko gongo la mboto mara chuo mtwa ramasas nye waenga waongo kwamba dunia ndogo mbona sijui sasa ipoa namtafuta bado namtafuta mchumba wangu wa darasa la saba ajue sikuchezea fursa ni wazazi walikosa bado namtafuta mchumba wangu wa darasa la saba.
Boy, come here, number one. Bomba
crack. Itadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichawazi. Mpaka nakosa majibu. Ile penzi lishachanganywa na wivu. Mama kanifunza utulivu. Ananisisitiza usikivu, baby. Sako nini nisitulie, fano na ninye manini. Ukoradhi we umbie, turani pate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Usemi sina,
sina,
sina. Yeah.
Sina.
Usemi sina,
sina.
Kusema sina.
Mapenzi ni maua, moyoni mwangu yanachanua. Yalisha waita kaga kuniua. Usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula, ndo maana kila nacho nipenda kula. Iwe papa machura, nakula ndo kisha nakula. Kwa nini nisiturie, mfano na ninyima nini. Uporazi ugurie, utamu nipate mimi. Kusemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Kusemi sina, kusemi sina,
sina.
Kusema sina,
sina.
Kusema sina,
sina.
Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Kusema sina. Oh my love, he may know that your body, he may know that. Now your face, he may know, he know. Eyes are insane, you can know that. Kama muda hawe, menogewa na mapenzi. Alika na mashuga zako, twenze tuzenji. Kama muda hawe, menogewa na mapenzi. Alika na mashuga zako, pense tu senti. Oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh. La 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 gana, lakini bado chandoto ninamuota. Oh baby, baby. Ndo ndege naye miliki kiota.
tunashindaga na ye. Nikitoka tu kidogo na misi. Oh baby, baby. Nikirudi napokelewa na kisima. Msimtumie message. Ananipaga na soma. Oh ya masela wangu. Naona, naona. Msimtumie message. Nampaga na soma. Oh ya vimada wangu. Anawaona, anawaona. Aje nipa juju juju. Divyo tulivyo. Aja tumia matawa.
Uwarohoni ukweli kabisa na kukunda chani. Hapa moyoni peki yako umeka. You're the only one.
Ozalima, ozalima,
ozalima, ozalima, ozalima,
msikilizaji Unstoppable. Follow on Instagram, Twitter, Facebook, DJ Zaji.
Mapenzi majani, na kama kuna makadirio, ni uzito wa tani, ni kupambe kwa mapambio, ya tanga pangani, na we unipe ya marudio, ya kare zamani. Na jiri komando, dondondo anodina rambo, bombombo wakulinde osalima, osalima. Niwe katuni ya rambo, bombombo vituko bambo, bombombo utalaki osalima. Osalima, 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 osalima.
Unamuogopa nani? Ayu wewe hey. Baby, ni jumbo. Kwani misi mali yako? Unamufia nani? Ayu wewe. Mino naraha kama tunakera, na bila ta kuwagusa, bila ta kuwasema. Mino naraha kama tunaboa, bila ta kuwaomba, bila ta kuwagazi. Mungu kaumba dunia ina watu na vitu, kaumba dunia ina vitu na vituko. Mungu kaumba dunia ina watu na vitu, ila si tunavyopenda wataja na wao tunadunda mpaka bilishi na ta. Bilishina sita, bilishina saba, bilishina nani, tunadunda mpaka bilishina chesa, bilithera zini, ila si tunavyopenda wataja na wao.
Tafuti ukamilifu, minewe atupimani madhaifu. Uye mahaba ya kila aina na kupa, siwezi kunyima shahada ya kupendana na kupa. Penzi nitalilinda kwa marungu, kwa mapanga, kwa uivu. Nitawanga mitofiti.
Utafunia mimi, utakupenda paka mwisho wa hii dunia, baby. Mbaka muna lijaza katika gunia, baby. Wetu natura inapata mia kwa mia, mimi. Siufiko nekana fire, siufiko nekana zumba, zumba. Siufiko nekana mjinga, pezi nitali.
DJ Saji Unstoppable. Follow on Instagram, Twitter, Facebook, DJ Saji.
Allow me, baby, nakuja. Kama ajali,
nilie kwako nyanga nyanga uwadali utafanya nilie wakini nyanga nyanga nakuja baby nakuja
Na kufuru tu Kilito changu ndo chakwa kowe Fumbu langu nimepewa we Hayo mapenzi ona na nenepa tu Asijuti kukupenda we Wala Yaga Ngangania 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 Nipara wangu na nipatia Sijui kwa nini tukikomba na nalia Ofi na nichanganya Mboyo wangu bing dong bing dong
Baby, ongeza, ongeza mo- siwezi bila yeye. Ni kweli mie napenda utani, na swala la kumpenda yeye niko serious. Na ukitaka unjue kiundani, basi mtongoze ni kuonyeshe kazi. Mwenyewe ndo nina huyo huyo, yani nina mmoja mpenzi. Mwenyewe ndo nina huyo huyo, ni mambo ya kujidisia wezi. Ha baby, nakupenda paka naisi baridi. Ha baby, nakupenda paka naisi baridi. Ha baby, nakupenda paka naisi baridi. Ha baby, nakupenda paka naisi baridi.
DJ Saji, unstoppable.
Naomba ni wasilishe kesi, namleta mhalifu, anafanya moyo wangu uenderesi. Huyu kanifanya mimi nimekuwa msepe, imekuwa ngumu sana hata tu kutoka nje. Na ukubwa wote dhana, nalete wapi mete, sipokula twagombana, eti hata kini.
Wakitaka tenileki yako, milele nibaki niwe wako. Utamu kama samaki sato, kikulacho niwe nguoni mwako. Nisimpi mtu nafasi yako, kumana nitakufa na mawazo. Mwenyewe sunaona ujazo, kama pishi la mchele. Kumewekwa nini kwenye haya mapenzi, kila nikitathimini sito wake ndo hevi. Tena amini usiamini, bila weye siwezi. Kate na jibini, topi na utelezi. Siriazi, nimejawa mapenzi na namwagika. Oh, 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 ichapa chapa ya namwagika. Mimi, nimejawa mapenzi na namwagika. Oh, no, oh, ichapa chapa ya namwagika.
Follow on Instagram, Twitter, Facebook, DJ Saji.
Taratibu, huku kuvuka mipaka. Tufanye nta, taratibu, mana tuavuka mipaka. Oh baby taratibu, ukizidisho taharibu mambo. Tufanye taratibu, wasiperuza tamaliza bando. Si unanipenda sawa, na mina kupenda sawa. Kuganda kanda chawa, maina ishi wa power. Kumewekwa nini kwenye haya mapenzi, nikitathimini usito wake ndo hevi. Na amini usiamini, bila weye siwezi. Kate na jibini, tope na utelezi. Siri yasi, nimejawa mapenzi
hambiwi ona, na mwenye donda hambiwi koma. Mwenye moyo hambiwi penda, na kisha penda mani menda. Au mapenzi uofu, mini nizani wakubu. Mapenzi pembe la ndoku, meabeba sasa naona uchoku. Asha kuta meseji, za watu wakiniita baby. Hata misha fuma meseji, wakimsifu yeye mtundu kwa bedi. Na wala siya baby, machungu yote na yaweka pembe. Nataka tuwe gudi, najua shetani upo kwenye kampe. Oh, najua mapenzi ni tamu chungu, alo ya omba ya ni Mungu.
Tamu chungu, tamu chungu, chungu,
Najua mapenzi ni tamu chungu. Chulo ya ubaya ni mungu.
Tamu chungu. Tamu chungu.
Sayansi pana, naye mpenda ndo mnaye gombana. Mapenzi kama dana dana, usipotulia utapaisha mpira. Hakuna mwaminifu huku, hakuna mkosefu huku. Hakuna asiye na nguvu huku, kitaka ujifanye mjinga. Asha kuta meseji, za watu wakinita baby. Hata minisha fuma meseji, wakimsifu yeye mtundu kwa bedi. I wanna see ya baby. Machungu yote na ya weka pending. Ninachotaka sisi tuwe kudi. Najua shetani yuko kazi. Yuko kazi yo. Najua mpenzi mitamu chunga. Oba Ola chunga chungu.
Tamu tamu. Ugali wenzake mutindi. Mwashamsham. Yezu melijaza ndindindi. Joe kam kam. Cheze koche kama wahindi. Mina we dam dam. Igemu sindo wa shindi. Una mapenzi kede kede. Tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay. Utanipora mabosi. Una mapenzi kede kede. Tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay. Utanipora mashangengi. Ni penzi la wawili.
Lawa wili,
wewe na mimi.
Lawa wili,
watatu wa nini. Ili penzi lawa wili tu.
Lawa wili,
wewe na mimi.
Lawa wili,
watatu wa nini.
Oh, oh,
DJ Saji, unstoppable.
Yongo, kujikunja kunja. Dawa yako, mkojo wa punda. Wanasema, hali na ubani, na kufunda. Kwa votabani, na kukunda. Yeah. Ilimumba Mungu wanipewa kufanana naye. Akanipa wewe, kwangu mwenyewe. Una mapenzi kede kede. Tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay. Utanipora mabosi. Una mapenzi kede kede. Tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay. Utanipora mashangengi. Mapenzi la wawili.
Kwa kama rinto nikilala kwa masikio. Bado inanijia bado naisikia. Akama macho ndo zangu mboni. Hata nisipofumba wengine sioni. Bado unanijia unanijia. Kwenye barizo nikumbate. Nimbwe la mapenzi tuwe wote. Upweke mweza kunofia. Nipeti nipate tulia. Navyo kupenda sini joke. Kama basi kufa tuve ote. Tuziki dondani na fila. Nipeti nipate tulia. Ayayayayaya.
I'm falling in love. I'm falling in love. Oh yeah 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 yeah. Oh, I'm falling in love. I'm falling in love. Oh, me now.
Yeah. Ayu weki angaza mapo masika. Unia hit baby tutafika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na katharika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Anga mume roda. Basonge za tena.
Mokoka wena. Amo bebe.
Amo bebe, imetosheka, nimeridhika na we. Amo bebe, amore de, amore de. Umeniteka, umenishika swe. Amo bebe,
nikamani mona bala mwezi mchana. Nikikotazama, mana mzuri sana. Tena twaendana, shanifata mi kawakata, maisha kufata we ukawakata. Lele mina we, lele mina we, forever mina we, lele mina we.
Kompa,
oh yeah, leo nakimea mapepo. Yakutamani tamani viela vyao, nakemea pepo. Yakutamani tamani wishupu vyao. Mara ngapi baby minalia unanibembeleza we mwenyewe, unalia na kubembeleza mi mwenyewe.
Ya moyo mapenzi ya utapeli, utapeli. Lakini Mungu kanifuta machozi kwa kunipa huyo kama zawadi. Alichoniweza mazoea, ukweli sosiri nimemzoea. Akiwa mbali nashinda kuongea, moyo na donda, mwili unanyamanyea. Heshima utamu wananikea, na mimi nampea. Tunapeana na sidhani kama tuta.
Kukosea, naomba unisamehe. Shajionea kwamba sina lolote bila wewe, siwezi endelea. Naomba tuendelee. Yalikuwa matamu mapenzi yetu, yalikuwa supa. Exit wakeni ulioisoma, kama ndo cha moto nimekiona. Hakusiwezi kujifanya niko sawa, kumbe inachoma, inaumiza. Nimeshindwa kukaza mweza konataka turudiane, mwezi unataka turudiane, mweza konataka turudiane, mwezi unataka turudiane.
Shaka
shulala,
moyo upo Bombay, mwili upo Dar es Salaam, hisia zimevuka mipaka.
Shulala,
zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Rama zimefatizana, utamu sukari tele, mwili
kutisha kabisa, ukaniadaptisha, umenipendezisha, ukaningarisha. Wachana na ule mbwa mwanzo alinikondesha, usulijaanapishimo nikapoteza mwonekano, nikaonekana ka kitumbo.
Don't miss your summer. I'm gonna get, don't miss your. ndo nisha kupenda. Nitafanya je, ndo nime, ndo nimesha soma. Nitafanya je, ndo nisha, ndo nisha kupenda. Nitafanya je, ndo nime, ndo nimesha soma. Nitafanya je, ndo nisha, ndo nisha kupenda.
Kukubwa ndio umri wangu, ila mapenzi yako yananirudisha utoto. Kupendwa dhati ndio dhumuni langu, nikuimbia tenzi ukisikia baridi mkupe choto. Nae chonde tulia na mimi, na si unajua mapenzi pesa pa mgini. Na ukiwa kupita kuchovya stuamini, na ukiniacha speaker man tapenda tena mimi. Aye, kama siku kenda mbali na mi nitomia, sizani tataza kulala, sataza je kusinzia. Zipu simfungulie jirani, tulia. Hata mkiafanya kwa siri ndani njota simulia. Nitomia,
shida sina uhakika kama unanipenda. Baby kweli, hivi ni kweli unanipenda kweli? Sina uhakika kama unanipenda. Baby kweli, hivi ni kweli?
Kweli
unanipenda kweli?
Unanipenda kweli?
Sina uhakika, sijui.
Aye, na kama kitokea ukaniacha, maumivu tayonipa wewe
aelezeki. Itateseka misuesko feki, nitaumia.
Na kama kitokea ukapata, unaehisi anaendana nawe, na ukaniacha mwenyewe
aelezeki. Itateseka misuesko feki, nitaumia.
Na ufuza moyo kufumilie kwa megi, chunga tama macho anaona megi. Popo mbili zavuka mto hizo, kenda mbali naona ntaftia matatizo.
Siku kenda mbali na mi, nitaumia. Sani tataza kulala, sataza je kusinzia. Zipu simfungulie jirani, tulia. Hata mkiafanya kwa siri ndani njota simulia.
Nitaumia,
shida sina uhakika kama unanipenda. Baby kweli,
it's too good.
Kwa kusema nilikubembeleza, ukaniona rofa, ukaniona zoba. Sitorudia kusema tena na kueleza, kama itakupendeza kacheze unakocheza.
Mana misio waku chezewa, misio waku shea. Weza kuna moyo mwepesi, nimeona kona ni kupe space. Mapenzi ya enu wakiku share, misio waku uchezewa. Weza kona moyo mwepesi, nimeona kona ni kupe space.
Na siku fitiri kwa tumba penzi nimeacha, moyo umeutia pancha. Japo nilikuita pacha, na kukupenda nimeacha. Mini mekwacha we. Nenda wenda utapata te kupenda. Nenda nenda
acha iwe strong.
Nenda,
acha ibakikuwa stone.
Nenda, wenda, utapata tukupenda. Nenda, nenda,
acha iwe stone.
Nenda,
acha ibakikuwa stone.
Haukusikia kelele zangu, na kwa hiyo tosikia tasimu zangu. Hata meseke zangu, autosiona.
It's the kiss, baby. Siku kama hizi tulizione ndotoni tu, ndotoni tu. Kidogo siku hizi na sisi tunanafu, tunanafu.
kichwani siko sawa, akili sina, moyoni siko sawa, nila kotina na penzi iwe dawa, nipone mazima, niwe sawa, mzima mzima.
Bado nakona wewe sitajiesi kwa ya kuliposa joto mama unipulize wewe kwa penzi lako mama nimeshinda loto kipinta kensi pewe nipe vya mwana ipi akicheza ganga moko jogo nigeuke mwewe nimelamba asali tamu hatari kama penzi ajali yeye ndo dakitari
lamba Asali, tamu hatari, kama penzi ajali, yeye ndo dakitari.
Kweli nakupenda, hilo nasaenda, siende baki mpenda, bila we michengania. Ona nimekupa andi mwe wangu, nakupa na ya mama yangu. Unataka nini kwangu?
Nasikia
kulala mami, lala kifuani mwangu.
Nasikia
Toke hata mara moja Akilini mwangu O mara moja Ninayopitia ni kama umeniroga Haya mapenzi Yamenipagonjwa Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota Na kuzimia Moyo umeuokota Nitakwambia how I feel How I feel Nitasema mimi How I feel Nitasema mimi
Hey, what's up? Mwalimu Rachel and you are now rocking with the baddest DJ of the
DJ Saji Unstoppable
Oh Na vitu vyako Vina changanya Oh Unigusapo Kuisha mwenzio Oh You are maginito Na nivuta hapo Tanito aro Yamani Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Moyo wangu Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyo kuota Na kuzimia Moyo umeuokota Hii dunia Nimependa mmoja Sizi hisia Nitakwambia
I've never seen a girl so beautifully Oh mama
Sina girl so wonderfully.
Umeningatani, moyo shaniteka.
Chumbani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba. Daily baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, tasipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie, ai nakutaka wewe, fundi, fundi. Wanyodera mwaga, magi, magi. Kwa kodoro tunipati, pati.
Tuta tukavuta pumze Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako.
Umenifanya kicha, boy, jaya, jaya. Akili mesuva, umenichaya, jaya.
Baby, fanya taratibu, baby, boy. Baby, boo, boo, boo.
sukari guru melamba ushanifunga funga mwenzako tunde nyumbani kwa mama kuone tufike Tanga na babu kuone usijefanya mwenzako sonone oh my love oh me and you I swear baby forever ah lolote nitafanya isije kukupoteza oh nobody interfere my love nobody can love you like I do nobody interfere my love baby nobody yeah.
Kunogesha furahisha na pendo likole Eleze kitu gani sijafanya Unafanya unahisi na kosea Ni wapi nitashika ukaridhika Burudika na pendo lendele Mana mikuwa nongwa kisarika Unanambia siwezi mengine Mapendi ya upepo Mana bendera mama we Zako moto hauzini, hauzini Zako moto hauzini Pass this no tempo Namaliza sabuni Nzako moto hauzini Hauzini Nzako moto hauzini Wando lisema Na kuchengua Unanimisi hata kidogo Upotezi dakika lambasa Na ukasema Mintakteua Na tena kwenye mechi na kiwasha misa mata na shanga na zikatu Mapenzi ya upepo Wana bendera mama we Zako moto hauzini, hauzini Zako moto hauzini Basi slow tempo Na maliza sabuni Zako moto hauzini, hauzini Zako moto hauzini Mwenzako mtandao usijia ukakata Bila wewe siwezi mapenzi Na ukija kuniacha utaniacha utaka Jirudi kama zamani Penzi liwe shata shata Kuliko kunifanya kambumbu mwenye woka Niacha wengine ukafata Oh baby why Ay 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 ay
Dereva imara Panapona utelezi na umba ganga mara My eye I know Zita kuja changa moto toto Sweet eye I know Tutapitia miso toto Najua unanipenda mchumba Uwezi enda na kimbunga Najua unanipenda lazizi Uwezi enda na mawimbi mpenzi Sura yako Sura yangu, zishanza, kufanana moyo wangu, kupendana, adikiyama Siko single, mchuma, wambie Hauko single Siko single, mchuchuchu, wambie Hauko single
Follow on Instagram, Hasa, Twitter, Facebook, DJ Saji.
Hasara za duka la mapenzi, zili nikausha ko, sikulala, sikulala mimi, mambo ya kurushwa roho, nikapa kupenda sitaki tena, hakumie nono. Wewe ni nani wewe, ulonibadilisha akili, wewe ni nani wewe. Umenitawala mwili mpenzi sura yangu zishanza kufanana moyo wangu kupendana adikiyama siko singo mchuma wante hako singo
wimbo wimbo jeje enchoto lije tapepe Takutuza, takutete Wanune wa vime, I don't care
hawajui mnachonipea mpaka na baga na sio mambo ya dawa wewe ni mtamu mwaya na unaga shomba ukini kusa tunalegea mwili wote tete tete ini siwezi hata kutembea kama mtoto tete tete
maya
na nyuma ni muganda shepu ya kitanga ngozi ya kirundi sura kinyarwanda manywele ya kisomali macho ya Ethiopia utamu Tanzania akili ni ya Kenya
yule anayepinga asima anayepinga asima sema ukweli wako
Chamka baby kangu nyama
Chamka
shanta shuni mwana
Chamka
shuni wewe
Chamka chamele
Lika mwana
Chamka chamele 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 Tena siezi bonga sana I never had a type in my life Mini vibe doni bamba Na siwezi wacha nyama Tena waskulaki sana Leo silali Nikukesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yamewashinda yao yetu wataweza Leo silali Nikukesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yame washinda yao yetu wataweza Watati Tanda Watatu penda Ere fari Tanda Eniza kipenga Tanda Watati Tanda Watatu penda Tanda Ere fari Tanda Uliza kipenga Tanda
Kizeo I am a pretty mini professor Ajue yo Hakuna na mambo ya juu 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 Oh my lord Najua mungu atatulinda naomba Oh baby Leo silali Nishobote tunaitagizia korine Bili ya hali Hakikisha ya bila sipewe mwingine Leo silali Nishobote tunaitagizia korine Natamali Ubavu chuma upande manaume wa shine Watati
Tandale
oh, Watatu penda
Tandale
Prefari
Tandale
Uliza kipenda
Nitazunguka dunia nitangaze sifa zako Uzuri wako siwezi fanya siri Wanibebeshe kunia na zote zambi zako Sumu yako imetawala mwili Si mimi, ni akili yangu Si mimi, ni moyo wangu Si mimi, ni mawazo yangu Si mimi, labda roho yangu
Mimi bila we, mimi bila we Mimi bila we, si bora wani
Bila we, ah, bila we, bila we, si bora wani. Oh, kutoka alo. Nilikutana na Kilimani, Nairobi, 2015 Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa 5 Oh, Nairobi, 2015 Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano Nikamuomba kaniomba, namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number, number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni wangu nikampa moja. Now she's my number, number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana. Pepo wa bahari alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko londi? Jina ni gani? Akasema Zari. Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje? Taka moyo wangu we wake.
Watangoja sana kitania tutachana, mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana.
Yani namaanisha kwamba ndio tushawana.
Naona na yeye sami tunaye
tushawana. This is time for love and talk for money.
Haki yako ni kuonge ole bata zote vacation miso simi nyama mipombe. Nitaji chango pate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukekonda toki wa kibonge. Baby, mwenzenu nimeonjesho tamu kidogo nimenogewa. Na kutoka siwe zizi gola huba nimelemewa. Wanasema ni wachana wana wajui ninachopewa. Kama kunjwa mapenzi mimi tambani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu
toto.
Lilivyo ubika mana kasirika toto ilu
toto.
Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu
toto.
Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto. Na mimi na pepe nimeshapata mchumba. Siku hizi na mimi na pepe wa nimeshapata mtuchu. Mana siyo kwa mabaya, uninende kwa mganga. Wewe, hilo shepu kwa kanga. Kweli umeumbika mwaya kiunoni unashanga. I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl I started falling for you. Wangu mie, usinikimbie, ninganganie, wanga waumie, washe nikambia na bigi nicha choto ilo ilo.
Kwetu situ na shere mapenzi sio makasiriko. Kwetu ni furaha tele mana mapenzi sio makasiriko. Hata kama tukishindia tembele, oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda daladala, mina we my love. Eti chetu chumba kina mavyo hoteli inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokuwepo nitaishije. Mwenzako najua kama unanipenda umeniweka moyoni, ila nawaza usipokuwepo nitaishije. Naogopa
think I'm a baby.
Having your chance again.
I was tired of baby do this for me. And you came say baby do this with me. Yeah, my number one believer. She the forgiver. How can I leave her? It just part of my liver. I've been looking for somebody like you to play this part in my life. But you were like you, I'd be glad if I make you my wife. And that's how I'm feeling.
Me too, me too.
I can't explain, baby, how I'm feeling.
Me too, me too. Me too.
That's how I'm feeling.
Me too, me too. Me too.
And baby, can you feel it?
Me too, me too.
Yeah.
Me too. Oh boy, I know I'm only 21, and you're 31, and the only one. The only man that I need in my life. Till the end of time, when our worlds collided. Mm-hmm. Oh no, we never meant for this to happen. Mm-hmm. And all that we've been through, they can't imagine. So let them say what they wanna say. No, we know love's not a game we play. I'm here to stay, cause I've been looking for somebody like you to play this part in my life.
Someone like you, I'll be proud if you make me your wife. Ooh, but I'm not can't explain, baby, how I am. Kutoka, ejina ni ananambaya ke. Hapa kuna teni limeza gazaga. Tanaraba juwa kwa ke. Hapa kuna teni limeza gazaga. Kifuwa ni kila saa na tembea na masa.
Saa sita.
Moyo ni wangu huyu mama nimempa diara.
Namba moja.
Kiukweli nimempenda, ila ndo sijui nifanyeje.
Pata mwaku.
Kwenye mashavu yake anatushimo. Huku na huku. Kajali wa sura, kajali wa shepu mashallah. Huku na huku. Nimechoka kumuota. Usiku na wewe seka. Somebody mwambie mimi mwenzake nampenda wala
you.
Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje? Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje?
Patara utana miani. Kuna muda kama siyami. Na kuna muda nikana pelaneji. Mana penzi laku ndege mti. Niko mato ya josha tulia mimi. For your love let me sing sing. Nisha kulea atari mapenzi. Tabu pipia kijiti. Ukilamba unacheka. Na kibari diki. Mwaze shina tando ya mkeka. Penzi alishikiki. Lina vyote temesha. Situfunge muziki. Nikonyeshe jinsi unavyocheza. Mina mapost na mimi. Mapost na mimi. 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 Mina mapost na mimi.
Sio nyumba wala raha tu zimenizidi. Sio mambo mitana. Penzi mwenye na faidi. Onalishwa na gala. Na kumbatwa kwa baridi. Usinyole na mara. Na tuzwa na kivi. Oh, oh.
Matikiti kudondoka. Matikiti kudondokea. Marafiki waninyoka. Hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka. So narudi unanifokea.
na mwenzi ulipotoka mambo fyongwa janita
mbukia pia kijiti ukilamba unacheka na kibariti hiki nioseshenye tandoa ya mkeka penzi halishikiki lina nyote temesha jamani situfunge muziki nikonyeshe jinsi na micheza mina maposta mimi maposta mimi mina maposta maposta mimi mina maposta mimi mina maposta mimi 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 mina maposta mimi
goja unusiku wa mchana hold up ini leo au ni jana maposta mimi kumbusha mjana Rona vairusha ntakuja kufa mstana Nimepagawa uwanjani na sijui ngapi ngapi Refa ni nani mbona mpila au jikati Nichagua kijani, yellow au papa Au nije muda gani hili nende na wakati Unawakanya mabisho, tandada unanipa show Maka nasaha usho
Awe
Unachanganya kwenye roo, sija kundanganya no Weka pens neke do
Awe Post on me when I'm a post on me, my post on me when I'm a post on me, my post on me when I'm a post on me, my post on me when I'm a post on me,
my post on me, me and my post on me, my post on me, me and my post on me, my post on me, me and my post on me, my post on me, me and my post on me, my post on me.
Mbali mapenzi upofu Arasema I hate you Minasikia I love you mapenzi mnofu Imepata mifuka Alafu moyo nasukuma nile Hivi upendo nani akiona nini Bwana nadhalilika Nafamini yeye kuliko mimi Na badala ninyanyapa Nimejaribu sana ni mwambukize upendo Marengo yangu amekota Furaha yangu ya sekunde kilio hivi punde Amani yangu ya kukopa Yale mambo ya liache u mimi ni muache Wanayaweza wachache Na muache ni tukane ya supu imchana Ila usiku tuwe wote
I'm searching for love I'm looking for love I'm searching for love I'm looking for love
Staki hata kutambua ya kwamba Unipendi au tuko wengi Amani kwangu unafanya revenge Akili yangu inajitambua Ila tatizo ni moyo na niambia ya kwamba Kwenye ujenzi, umapenzi Nivumilie misumali ni mingi Machoza natoka kila muda Najuliza waini nafanyiwa ukuta Na misia choka kufuga Upendo wa maumeweke wa ukuta
I'm searching for love I'm looking for love I'm searching for love I'm looking for love
DJ Saji, Unstoppable.